usinivukie bali nishakole, ushanivunja legelege nimelege, kipepe upenzi niwe pepe, kama uba mto nishatokome. Babu jinga umwamishe Zanzibar, kaonje marashi ya pwa, tucheze kuchi kuchi kauna baziga, kichoka ujileze kifuani. Oh, oh, wela. Usinivukie bali nishakole, ushanivunja legelege nimeleke, kipepe upenzi niwe pepe, kama uba mto nishatokome. Babu jinga umwamishe Zanzibar, kaonje marashi ya pwa, tucheze kuchi kuchi kauna bazigal, kichoka ujilaze kifua. Na wanjua penzi usizidisha chumvi utaniwa, wasiwasiwa matatizo ndani tutatatu. Habibi wanjua penzi usizidisha chumvi utaniwa, wasiwasi wangu sijeniungua, matatizo ndani tutatatu. Baby lala, la 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 la, kifuani hauna mpinzani, la la kwa moyo, la la ukibembea. Alafu kilaze laze uku kipiga mbizi, kipumzishe kwa jabani, acha milizi nopigwa wimbi, safiri na mimba numwari wamu. Usisafiri na me kilaze laze uku kipiga mbizi, kipumzishe kwa jabani, acha milizi nopigo wimbi, safili na mima numari. Ay, changu kikali si butu butu, usini pecha ichuku chuku. Aki baby mida shike uku wapi, taongeza ikizi maluku. Baby ah, wanjua penzi usizidishe chungu taniwa, wasiwasiwa matatizo ndani tutatatu. Habibi wanjua penzi usizidishe chungu taniwa, wasiwasi wangu sijeniumbua, matatizo ndani tutatatu. Baby lala, baby lala, baby lala, ah, la 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 la, lala kifuani hauna mpinzani, lala kwa moyo, lala ukibembea.